noneho baraza bazari simusiga n'intwaro n'amacumu n'imiheto n'impiri n'ibintu byo
ni igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 bari abarezi abanyeshuri ndetse n'abandi bakoraga mu nzego z'uburezi baje Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 cyabereye mu rwunge rw'amashuri rwa Ruramba, ikigo giherereye mu kagari ka Masaka, umurenge wa Rugariko aho mu karere ka Kamonyi. Aho bamwe bari kugiye muri ako kagari ka Masaka barimo Nzaramba Focus akaba yumvikana avuga ko Jenoside igitangira ku ya karindwi Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 bahise bagira ubwoba ndetse umuntu wa mbere agahita yicirwa i Masaka.
Ijoro ryo kureshesha tu ku buryo kuri zirindwi abantu bari bagize ubwoba bitewe n'abantu uko bagendaga batyaza imihoro. Mbese ubona abantu batangiye Umututsi yimenya, umuhutu yimenye, mbega uwica n'uwicwa bigaragara, kuko umwe afite ubwoba undi aramushakisha. Ibyo ari ibintu bigaragara cyane. Ubwo rero mu gitondo cyo ku itariki zirindwi twarimo turushaka inzira, dushaka aho duca, umuntu ahagaze atazi icyo gukora. Ariko nko mu masaa 5 saa 4 na nibwo bishunga umunyabuhoro mu kagari kacu ka Masaka.
Ibi ni byo umuyobozi wa groupe scolaire Ruramba Munyaneza Emmanuel ashiringira avuga ko igikorwa cyo kwibuka Abatutsi bishwe muri Jenoside kigiye gufasha abanyeshuri kugira indangagaciro, bityo ntibagire ingengabitekerezo ya Jenoside, ndetse anashishikariza ababyeyi kubwiza ukuri abana babo ku mateka ya Jenoside.
Aha rero barakuriramo indangagaciro zizatuma bagira amateka mazima azira Jenoside, azira kugira nabi, azira guhemukirana, ndetse no kutagira ingengabitekerezo. Ababyeyi nabo ubutumwa twabaha ni uguha inyigisho nzima abana babo bakabavana mu rujijo.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akagari ka Masaka, ishuri riherereyemo, Nyirabaguza Serafine ukayobora akaba asaba abanyeshuri kujya babaza neza abarezi babo batumvise neza kugira ngo badafata amateka aranze igihugu cy'u Rwanda uko atari.
Cya mbere ni ukubigisha bakamenya ayo mateka, ariko tukanabasaba kumva neza no gusobanuza aho batumva neza kugira ngo badafata amakuru uko atari. Ibyo bizadufasha nyine kugomeza kurwanya ingengabitekerezo cyangwa se bikadufasha gukumira ikintu cyatuma habaho Jenoside.
Groupe Scolaire Ruramba ni ishuri rimaze imyaka itatu ritangiye gutanga amasomo, rikaba rifite icyiciro cy'amashuri y'inshuke abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ni ishuri riherereye hejuru y'uruzi rwa Nyabarongo nka hamwe mu hajugunywaga benshi biciye muri ako gace. Augustin Nsanzumukiza mu karere ka Kamonyi.